Athi tela 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 ngiqabule kancane ingoma emnandi kanqobiyazo taken from the album Stifu after Stifu unqobiyazo ke wewandi enenye yeyinsizwa eyishaya ingoma emnandi olozolo ngoba uqeda ukuza ingoma emnandi la iphuma kumsebenzi wakhe asiqeda ukusipha wona iP yakhe le ibizwa ngokuthiwa iZamalek uyazi iZamalek iZamalek izokulahla phansi iZamalek you don't know the song iZamalek
Stop embarrassing me.
Oh, yes, it's a Malek. Shoot, you got that, Mina. We want again, you should go to a Kulegil. What's a parati engine? Zoxagaza, a radio lamb. Speaking of Ingomemnandi Gangobiazo, we just played you Ingomemnandi Gangobiazo, Gangobiazo. Says Kulman, I have come as Mbamba Otingwen, Ungobiazo, keeping goma, Ning, Fana, no 24/7, Une EP, two I strepu, Ashai Colite, Abenama singing Lafana Ningometi Colite, Fana Noti Sabella, Une Alpam, Eti Impi, keeping gomezim Nandi, a feature the likes of O Big Zulu, O Shinum de Kala, Nabalantonina, Manjone EP, Eti Strepu, and Gobiazo put the Cambranjan. Sikhona mfowethu uyabona uma ungafaka iruka irula ngabe yile elifikele kagwegwesa ngendlela oqonde ngayo
nami iqondile impela wona mfowethu ngiphansi ezintabeni zakwamayimayi la eGoli
ulaphe eGoli kwandonga ibhaliwe abortion abortion
isangosindezela usawuti la kancane wonkuthi lakwamayimayi neyinsizwa zakwethu
Idliwe inyama madoda idliwe inyama hayi le ndaba yokuthi yena inyama idliwe ngo-December makufika uJanuary bese andibulala ixabishi
mfowethu hayi neke mfowethu ngeke kumele idliwe nangawo uJanuary wezakha kwethu phela ake ngithole goli kanyama kayipheli kodwa kuthiwa ayipheli ngemali yakho
ayipheli ngenyama ngemali yakho ebhuti akushiyo ukuthi ngoba kuthiwa kanyama kayipheli uyayitshala
nje ukuthi nje uyifisa nje leke emgaqweni cha ayipheli ngemali yakho
ayi inzima ke mawusho njalo ivele ishaya ekhaya yabona umuntu ongakwazi wenqobiyazo mhlambe othi mhlamuhla mhlambe ngiyaqala ukuthi ngivulele umsakazi iRadio Langa ngizokukhulunywa ngensizwe kuthiwa unqobiyazo ubani unqobiyazo mhlambe uma ungamthatha umbeke esithombeni abanye abazesingesi bathi in a nutshell who's unqobiyazo in a nutshell
mfowethu unqobiyazo ke insizwe edabuka phansi ey'ntabeni zakamaphumulo ephuza umpulo ekuthiwa uthi imati mfowethu ke mina nginsizwa ke eyaziwa kakhulu ke lana ke endimeni yomphulo abanye baphinde bangazi futhi ke kwezinye iy'tori zemsakazo baphinde bangazi nasey'torini zakumabona kude yini impela lona unqobiyazo ke
mawuthi mawuthi udabuka kwamaphumulo uthi umfulo ophuza uwodimati khona insizwa lapha inxele likayindukuzempi elaziwayo kakhulu nale emculweni kuthiwa alimgube angazi noma liphuza uwodimati noma sengibhimbile na uyayazi leyo nsizwa
ubani
inxele likayindukuzempi ualimgube
hayi ukuyamazi awa uali
umkhaya
umkhaya impela kodwa mina bengisuka laphana kwesikalo ukuzana kwesikade eveso khale kubuzo izinto ngisamozela kancane
maqede bahlabeko lova
ehe bomfowethu mina impela bengisuka ngakhona ke duze kwakho
kwesikashe eveso ngifuna ukwazi ibhuti usithathu sibeke esithombeni ukukhula kwamaphumulo unqobiyazo esekhula kwamaphumulo how was like growing up kwamaphumulo emakhaya nje ukukhula emakhaya bekunjani and ngifuna ukwazi ukuthi ukukhula emakhaya engathiwa mhlambe khona into ongayitshintsha ngokukhula kwakhe emakhaya okanye ongayi-eda ekukhuleni kwakhe emakhaya yiphi leyo
wona mfowethu angifuna ukudlala ngawe ukukhula emakhaya mfowethu kungenze ngaqina ngabe le nsizwa bengiyo nenhlonipho wena mfowethu ke iyakheke khona lapha emakhaya ukuthi umazi umuntu omunye umuntu nokuhlonipha nje omunye umuntu onanganyakwethu ngoba mangabe phela ngingelusa lapha emakhaya into ekade yenzeka ubukhathwa laphayana uyabona leyo nto leyo insizwa ubungavele nje uyikale engamehlo uyabona into leyo so ubukhathwa laphayana lokwakukhathwa lokabe create inhlonipho ukuthi omunye umuntu umazi uyabona leyo nto leyo mazi omunye umuntu ungamthathi noma kanjani ubungamazi ungawazi amandlakhe
hayi
uma ngabe kukhulunywa ngento engingayishintsha mina mfowethu akukho ngaphandle kokuthi-ke ke kwakubele kube kuye kulogo kevele esikoleni ekhanjisini oyinkomo edipini ke angiyiphasisi-ke ke leyo indane ngoba phela manje kumele yifunde kanti yakwethu
Tabzol
Eh but nqobe yazo asikhulume manje nge music yakho ukuthi when did your love for music start? I see here ubhala ukuthi it started when you were in grade 4. Yini eyakwenza ukuthi uthande music? Yini lento eyakwenza ukuthi ube attracted to music?
One thing eyangifaka ku music wena nkosazana ikhesalami belwenza umkhulu ozala uma ubejwayele ukwasebenza even nano umkhulu uSiqimba kakhulu bengalizwa
umlaba
umlaba impela so uthando lwami lwaqala lapho ukuthi nami cha bo bo ngiyayithanda lento eyenziwa yikhe ehlalana nami bensisi ukuthi ngiyenze ngakhula kuthando lulapho kumina ke and then I got inspired by abo baba uJabu Khanyile abo babu Oliver Mtukuzi from Zim you see okay Sasimenya and then bang inspirisha with music akade bewenza uyabona lento le owumuntu lowesintu kodwa ongawona kodwa futhi umasikandi ngo uyabo kodwa wona wesintu so my love started from there.
Yeah. Mm-hmm. So as going back to ukuthi ukhulele emaphumulo, do you think ukuthi manje mawubuka manje simo sa lapho ukhulele khona, do you think there is enough music exposure for abantwana abakhula manje kwamaphumulo ukuthi bakhone nabo ukuthi babe nama icon afana nalawo wena bo now that can help them inspire to get into the music industry?
Yonke into ingibelivela ukuthi inesikhathi sayo wena ngani yakwethu inesikhathi sayo ngoba ngisho kuthiwa mangabe kuthiwa nganikeza ama advice ukuthi kwenza kanjani there is no formula to this thing.
Yes
we are both there is no formula of making it in life. Either you're going to make it
or
it's possible ukuthi futhi kungenzeki.
Yeah.
Uyabo. So there is no formula. Ukuhlala nje mthandazweni and keep on working hard up until they recognize you at the end of the day and then you become a legend.
Speaking of iformula wenqobiyazo kuthiwa lapha uthewe nama ufunda ibanga elethe lesine esingasho ukuthi standard 2 thina sibadalanyana waya lapha ku standard 3 o grade 5 lapho mawufunda u standard 2 wawi rapper yo ushaya i rapper bathi kuthe lapha yena masofunda u grade 5 waswashaya ucothoza mfana undlule bangaboni bayosale belendile ngifuna ukwazi leyo transition how does it help unqobiyazo lesimaziyo ukuthi yena abe ne background kaqothoza aphinde abe ne background ye rapper imenze lo nqobiyazo esimaziyo manje abe umuntu onjani
wena mfowethu ngathi mangabe ngiqala yona ngalaka ukuthi vele ngaqala nga rap na rapa kanzima futhi impela na rapa kanzima singa ngisusa abantu phela ngiseloko zaneni la
uphamba abantu
so ke wena ngani yakwethu mangabe ke ngisa rapa ngahlala nenkabi kwathi u-Edison ngenkabi lena ke eyathi mayingizwa sengiula singizokuqala ngikula because ingoma ngangirepha kuyona but kumele kuculo kwi-chorus. Athi uma ngabe ngikula u-Edward wathi Mnqobi kanti ukwazi ukucula kanje lalela usa-rapi wena uyacula manje washintsha ngisho ama-beats engase ngishayelwa wona ama-beats ayisewu-music avela i-R&B ama-beats wonke.
Oh
no, that is wonderful to hear.
And you know wewandi ngonqobiyazo there's something abantu abangayazi and I think unqobiyazo angangifakazela kuloko ukuthi yena akazalithola usizo lomuntu ozomproducela ingoma and lokho kwamsiza ukuthi yena akhona kuba uproducer sebenzise into eyifana no Fruit Loop nani unqobiyazo isiphi isifundo ongasinika umuntu mhlambe olalele njengamanje ekhaya umuntu osakhula uthi hayi mina ngilithola usizo angimtholi umuntu ongangiproducela speaking of history sakho uthi wena osebenzisa u Fruit Loop nani uzama ukuyiproducela ingoma mazakho.
Yabona mfowethu because ngangaba nenkinga mina ku career yami. Abantu bengafuni ukungiproducela. Uyabo? Ngoba lo mculo engangiwenza abantu babeyithatha njengokubhimbi. Ngoba mangabe ucula babesazi ukuthi kubela ngazi uye ngendlela kakhulu nje le njengalethe yenza ama idol.
Udlale ngangeni.
Ungacula nje ngevoice yakho noma iyiphi isikhosha sakho uye uyenza futhi into eyenza sense. So apa ngithili ngize ngithi no angiqale ngizenzele ngathi mangabe ngiyiproducela because I was trying to make sense to them ukuthi no this is what I'm trying to do ngibeka le yonke le vision enginayo senisezela mina ukuthi nansi apa sibazi understand ukuthi hey nansi lento Mnqobi and yamkhuphula ngathi la lento wayeyibona
yeah When I read your bio is that you also went to the Creative Arts College where you got your experience in art forms. And abantu abaningi when they want to get into the entertainment industry, bacabanga ukuthi you don't awudingi ukuthi ukufundele lokho nanana awudingi ukuthi ukuyele esikolweni talente. What can you say about that? Ukuthi ukuya esikolweni uyofundela into oyithandayo kubaluleke kangakanani?
There is something that we call talent, and there is something that we call skill.
Yes.
Ukhugile ukuthu.
Yeah.
Mangabe uNkulunkulu ufika kuphe i-talent and then you go and add i-skill kuyona.
Wow.
Uzokwazi ukuthi likwathele imali, likwathele umnotho.
Wow.
Kahle kahle ke kodwa ke into eyinkinga. I-skill asikwazi ukusebenza i-talent elingekho.
Oh.
Ungaya as much as ungaya esikoleni uthi uyoyifundela into because i-art is first thing, like i-art is a gift from God.
Yes,
it's either you have it or you
or
don't.
You don't, right.
Abantu.
Yeah.
Yeah. Abantu bayabuza lapha Ngqobiyazo because ngiyenza live lapha ku Instagram. Bathi Obama, would you please ask him the story behind Ishoba? Ziyakhala ke manje.
The story behind Ishoba. Since ngenza mfowethu umnkulo wesintu ngani yakwethu. Ngizama mfowethu because ngisayintsha nami ngimane. Unengane othola ukuthi umuntu zinabantu abadala. Uyabo. And manje ziyasaba ukuphatha amashobazo public ngoba zibona ngathi ziphuma ezintweni. Mina njengomuntu ophambili, njengomuntu othola ukuthi bayangilandela because ngiyazi bayangilandela abantu abanabantu abadala isikhathi esiningi. Ukubavezela ukuthi ngilingana nani, lento ayinankinga, ningesabi.
Ngoba
lento leyo ngiyenze ukuthi ibe sesitayeleni, abonakale ngathi umuntu nje isesitayeleni, ungasabi. Uyabo.
Ehhe ake sikhulume ngegenre weNqobiyazo because esibaningi sididekile umculo wakho umnandi kakhulu but uNqobiyazo yena mangathi uya specify manje yini genre ngathi uNqobiyazo uthi yena mina I fall under this genre as uNqobiyazo
inkosi yami mina ke ngayibiza ngokuthi isiqi
isiqi awuswaneni madoda
yeso ngayibiza ngokuthi isiqi ngani yakuthi ngoba kusiwe umasikana akusiyi afropop, akusiyi hip-hop, yabo. Isiqi ngani yakuthi, isiqi sethu sasemzansi.
Ngiyakuzwa ukuthi uthi i-genre isiqi, right? So leyo because masibukela kuma awards that happen in South Africa, I don't know or maybe angazi kahle, as far as I'm informed, awekho athi best
isiqi
album, yabo. So when it's having your own genre, don't you think mhlampe in a way it puts you at a disadvantage ukuthi mhlampe when it comes to awards bayokunominate kuphi? Oh, bakufaka under Afropop.
Bakufaka under Afropop, but Afropop akuyona.
Bakufaka under Afropop.
Oh, masiki izolo, zongithola ngizomela.
Which
asenzilo.
Yeah.
Yeah. But kodwa bakufaka phakwa.
So kahle kungaba kuhle if like ama award shows angakhona ukuthi a extend ama genres anawo ukuze ukuthi accommodate
because ngaphakathi sokubona izinsizwa bakhona ukujapha bakhona o Black Diamond o Brick One ningi inkabi
ziningi kakhulu inkabi
ziningi kakhulu inkabi manje
and umsebenzi wakhe uyakukhulumela Nqobiyazo speaking of album yakhe previous imp ishaye iplatinum ama single lakhe ayi 2 efana negolide nesabela ashaye nawo ashaye igolide it shows ukuthi yena umsebenzi wakhe ayikhulumela kakhulu ake sikhulume ngeStiff manje uyabona lesi Stiff usiyinkinga weNqobiyazo singene ngengoma emnandi ethi yena thela ngiqabule kushuthi uyathela uqabule bese ngakusasa uthi wemlungu wami ngixolela ngikwazi ukusebenza namuhla ngoba nayi hangover uMadlamini bekangenze njalo izolo iZamalek ibhizi ngami mawuthi ulalela ingoma zonke zikaNqobiyazo ezilapha kuZamalek kunzima bekuDisember awusithatha usibeke kuZamalek ukuthi mawuthi iZamalek thela ngiqabule mlungu wami hangover Madlamini emazweni usukuthini lapha
uyabona kulezo ingoma nkabi yami because angithi ngirelease i-album ebizwa ngokuthimbi. So in that album yenza ilokhuzana i-platinum. So mangabe yenza i-platinum mangabe ngithi ilokhuzana i-project ethi Steve. I was saying not to speak to chat to everyone who supports the album.
Wow.
Ingakho yonke mawuyilalela isilo uyiselebration.
Ayizwakala kakhulu iselebration.
Yeah.
Ngithanda le ethi hangover.
Hangover.
Hangover ngiyakutshela ngikhumbuza le hangover yakudala leya ikhumbuzele ka Dr. Malinga then bese kuba ile yakho. Hayi suka amadlamini hangover ngiphethe lapha.
Yebo.
No, that is nice. We see ukuthi uke wasebenza with the likes of
Shinomtekala,
BigZulu. Who are some of the other artists that were njengo babungobuti Nqobiyazo that you would like to work with in the future?
In the future, yabona manje in the future because ubaba kade ngifisa nje ukusebenza naye because usaphila nkosi yami ubaba uke iFasti Man.
Yabo.
Yena engisafuna ukuthi ngiye ngishaye ingoma naye. Hayi ngajabula kakhulu.
Wow, that's nice. September 2022.
Singalindela nini album enqobiyazo ngoba iStifu sesizwile asimnandi siyehlela sisiqale ngoDisemba namanje kuJanuary. Sitoke sehlisa sona iStifu. Ngithikana i-album singayilindela nini mhlambe full album since i-EP yeStifu siyayizwa imnandi impela.
Ya i-album kungaba into ke singayilindela makuphela unyaka nje sesifika ngomntu wendoda impela sikubele emasontweni.
Hayi no uyabona ziyothi ziyalapha ko top 10 esithemba ukuthi yena nekanqobiyazi inkabi nayo iyobe ikhona. Yesi sifiso sethu kwenqobiyazo uyabona manje angazi ukuthi ngidedele yephi kepha ke ngiyacabanga ukuthi yena mangake ngidedele izamalekhe kube yiyo ke esikhipha ngayo ngifuna wena njengonqobiyazo uyibize ebukhoma emsakazweni radio langa kube wuwo oyintroduzayo ingoma yakho ethi izamalekhe ufeature uBigZulu lapha
usho ukuthi ulindele ukuthi ngikuphuthe umsebenzi
mfowethu ma ngabe uyakwazi mfowethu ayikhale eziyoshiyana ngomshefezo. Mina ngingaqhathwa enqobiyaze nenye insizwa ngiyisaba avele ikhala.
Hayi ta, yaphela ke mlaleli ke bengicela lapho ukuthi sidlale ingoma enkulu kunazo zonke ingoma yensizwa ene voice in short unqobiyazo laphana ethi Zamalek. Bonge kakhulu.
Ziyakhala ke manje.
Thank you so much for joining us. Ube nelanga elimnandi futhi.
Thank you nami ngibonge kakhulu nami ube nelanga elimnandi.
Thank you.
Thank you.
Supposile kodwa ubusthanda noma inhliziyo yami yonibi ngathi kodwa uthando lakho lona belinamandla mandla amandla wakho ubunga wavesikithi uthando lakho ilona belugcwelekithi mangithi phela ubuzihlukumeza ngabe ngihamba mangapha ngobuso bakho baba ngabe ngisange imithi abadimpe bamile impundo emini ngoba mangalawa impela bamile impundo emini ngoba wembuyasi ngoba wembuyasi ubaba Malunde hey hey Malunde
coming from the land that got that coal. I'm Oz Zeros and you're listening to Radio Lang. Feel that sunrise
Friday morning nezipinje zamihlanganisa ukuthi soya njani esport and ekuseni busa hango Saturday hango. Oh yeah, hangover. Ikuzi ya banana ngiyiqala namhlanje azange ngayibona kuyokusiza ukuthi uthele ngikuze kunini ngulawa umongo shilili 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 ngavele ngathola intombe enhle isinqaze nje nazange ngayibona namhlanje ngiyapopa no jet yona soyipopa le ntombe emhlazane yangqoma Uva ipinga kunzima emaclubini iqine shelala khona we Friday morning nezipinje zamihlanganisa ukuthi soya njani esport and ekuseni busa hangover Saturday hangover oh yeah hangover hangover hangover
Ngathi ngilale kusasemnandi twice ezihambe ziphela ngathi sibane bangi eish ngizwe ikhanda ngathi livuke siding la crazy eight ethi ngibambe thunyana for paisi eish lediqale ngithola icall kuZulu wathi usondela nosijava mina ngihuba kumZulu eish sasenjalo kwasingena boskova sathi moto kwase yuki volume eish mina ngizange ngayibona mina ngizange ngayibona inkwari mnandi kanje eish ntombazane ongasijoyina imhlambe nawe ungasithondo sisikima amajensi umaphumula ibhek Lumash, I snap pull a semfi and it's calling a marsh. I'm gonna be as a bizzle squeaks no flam. But keep it over by fucking this when the
Friday morning. Nessie pinches I'm a slang and it's so to soy and Janet's body. And I could send it was a hangover. Saturday hangover. Oh yeah, hangover, hangover.
Radio Langa! See you next time! We'll be right back.
ngivumele ndisele amanzi it's everything abantu abayenzayo ke ngama weekend but maku January abana chance amanzi aselwa one way that's Oscar Mbonde ndivumele ngisele isikhathi njengamanje emsakazweni radio langa 5 minutes to 1 o'clock isikhathi ke masinjena siyagijima siyashoshela siyaphambili siyalapha ku half time with Sauce.
Yes, that is what is happening in the next hour. It's halftime with Sauce. Yeah, do stay tuned. I know we're talking about cricket, and also I know he did
AFCON.
Yeah, AFCON. Oh yes, AFCON. Yes, and also I remember he did say that season in Yarabi is starting soon. So super excited for that one. Do not.
I'm so talking now. What final will be his kakak? I will turn the lappy.
Ah, rap is the most interesting game ever. Logo kunye it's for sissies. Like real
it's
men
who?
Play rappy.
For sissies, kahle sissies. Eh, ay, fedeke ke ke ilaphi ke no sissies iyeza bano sauce. Manje sigijima ngengoma emnandi ka DJ Wobby. Ethi sidlubu shabe two.
Exe wobbly. Dream team. I've been fucked up for like 3 days. Mvuka panty sexile. I spill my drink up on stage. Turning up with the DJ. And we going up and you know we don't stop. And we going up and you know we don't stop. And we going up and you know we don't stop. In the meantime,
why we play the shit, look how they all spaz. When he drops the shit again, look how they all mad. Sidebar, my nigga, we can all rap. Sidebar, your side chick ain't all that. I done fucked around and got myself a new white fan. Told my manager I think it's time to raise the price, man. Bugalo, we're not nice, fam. I don't need another Twitter hype, man. I need 3 shots like penalties. See Rock and Hennessy. We riding at 10-3, and nah, you ain't in this league. I got bottles shit with me. Don't know how to roll this weed. And my riders like 30 deep, and this team ain't selling dreams, man. I'm left with nothing but a max tab. I feel like I hurt my back bad. See, last night was a blur and the other night. And the one before that is just a flashback.
I've been fucked up for like 3 days. Before I party sexile. I spilled my drink up on stage. Turning up with that DJ. And we going up and you know we don't stop. And we going up and you know we don't stop. And we going up and you know we don't stop. In the meantime, sure.
Yeah, I've been waiting to spit some new bars. I just got back from a trip and got a new car. Jumped on that hood, had to christen it like a true star. A nigga well equipped, words and new bars, I'm true dog. Your shady ways, gantazo skabanis. Wazi wam dala ui kasa ne duane shayu cheese. Expensive taste and now your woman please. That's why the fee went up a couple G's. Cause I've been fucked up for like 3 days. Blame it on the DJ. We drunk and doing whatever he said. Yeah, he's not the on top of a hill. Some real shit. Dubai and spring break a couple meals. Yeah.
The beat put your fools on chill. The way see the bush up it's smiley happy meal. Spill up lap and jing a pot on the wung up pill. City champas, jing a fat girls a coozy pill. Like wobbly bring the cooler, me lang ting is ja. Hambalus to stop a tin and a banga neighbor. Says this pop up pre-drinks, hit the club and ratchet trap it like no moose. I throw on the witness the funk. I get to call your friends, let's get drunk. No for real, I get to call your friends, let's get drunk. But in the meantime, you really feeling woozy. Ding, who sell a pot to put a man to say me. She throw a nung ending out to us.
I've been fucked up for like 3 days. Mvuka panty sexile. I spilled my drink up on stage. Turning up with that DJ. And we going up and you know we don't stop. And we going up and you know we don't stop. And we going up and you know we don't stop. In the meantime, he's a lazy guy, let's see how she
Sehamba man, asiyes god pola, siyopola, masqeda soyithola. Asiyes god pola, siyopola, masqeda soyithola.
I've been fucked up for like 3 days. Mvuka panty sexile. I spilled my drink up on stage. Turning up with that DJ. And we going up and you know we don't stop. And we going up and you know we don't stop. And we going up and you know we don't stop. In the meantime, please let's think of this yashibiza.
Spazzing with my niggas like a cypher. Twitter got Steve Urkel tweeting like MacGyver. And lately I've been living on stage. Me and old girl, we ain't on the same page.